adanga kuti padala tsikana wena ataru adapita kumadzi manje winayo adai wala mphande yache manje kuzanza yache kuti perekezeni ndikarole mphande ija arire chomwe chija anzeka aja adakana manje iye uja anapita yeka anapeza kuti mphande ija warola fisi waike mchingoma ndiye mphande ija anarenga uja muzangale uja anamnyikanso mchingoma ena akatsiya kumodzi ndi iyeyo ndiye chomwe chija fisi dzimwe uja anapita pamudzi pena nanene kuti mundiphike ntsima ya gaga ndipo ndikuimbeni ngome yanga yoimba kwambiri arire chomwe chija anthu ache nkuphika ntsime ija ndipo anayamba kuimba chomwecho ngome ija ngome anga lilalira nkupatse gaga mkande ndine muzangale muzangale newala mphande madambo nameza timwarerola timwarerola haika mchingoma mwawo chingoma mwawo mulira lingolingo siwo msimu wapika he ndine muzangale newala mphande madambo nameza timwarerola haika mchingoma mwawo chingoma mwawo mulira lingolingo siwo msimu wapika he
dule kuchichingu